Baba Nadia Supplier.
X2
Nasema ang Kambambia bambia bambia Kambambia bambia mang Kambambia bambia bambia Kambambia bambia mang Kamshika bega wana vogue kwa kambusu mwang Kamshika bega wana vogue kwa kambusu mwang Tumanyuma dintindi Weshingo kangaru Nani anipindi Nami walivaru Weshe pusura keani kama mobile tunauna Usiombe ukiwa na egeto takoma Nimweza ko snap pressure talala nae Nimi machala snap pressure tondoka nae Hata skumbali snap pressure na chesa nae Nimi machala snap pressure tondoka nae Hey, yeye bere mimi nyuma wana kuta chesa na au Nambambia bambia bambia Nambambia bambia mang Nambambia bambia bambia Nambambia bambia mang Namshika bega wana kigyoko na musu wang Namshika bega wana kigyoko na musu wang Hamichota kubambia wana mariki kutoka kitam Himichozo ya kudunga Hipo wana doka kitam Hinajusi ya medunga mariki wana gali watam Naduki ya medunga ye Higali watam Mwambie nae We baby natamba nae Boda boda yupo tampigi ya simu badae Mwambie nae We baby nasema nae Boda boda yupo ntampigi ya simu badaye Uvoja zia nyuma da na stuka We ino shepu kwanza dada ukisuka Mitindo ya kumbu we kwa bonita Yeye mbele mimi nyuma nacheza nae singeri Nacheza nae piano Nacheza nae singeri Nacheza nae piano Nacheza nae singeri Nacheza nae bongo flavor wana kwanza singeri Nacheza nae piano Nacheza nae kwanto Nacheza nae baka ipapo Imi nasema yeye vele mimi nyuma Nacheza nae singeri Magwaga sing Nacheza nae piano Nacheza nae singeri Nacheza nae piano Nacheza nae singeri Mwambie nae We baby natamba nae Boda boda yupo tampigi ya simu badaye Mwambie nae We baby nasema nae Boda boda yupo tampigi ya simu badaye Mwambie nae Mwana kuna ondoka nae Mwambie nae Lazima kakeshe nae Mwambie nae Lazima kala Mwambie nae Mwesa kuna tamba nae Ina mainuka uja putea kozi dada Bosi wewe hauna na mapozi dada Inuka kwaza utoke shafu dada We bosi wewe hauma sharafu dada Mina sema Nasi kune kune Nuna 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 Na 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 na
The Mixing by X2
M Records. M.